This your girl Geneva.
Poverty no go locate all of us, yo. One wani, or what a leg baby, baby, look, you didn't do. Anything you touch, you go to success.
You know what time it is? You know what time it is? Woo!
Oh, yeah, yeah, yeah. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Tamani yangu masa, ntatumia vya mao. Baba Mungu karibariki, ntatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu, oh dada yangu. Zitaje moja kwa moja, oh. Umaskini ni ugonja, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi, shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana.
Now successful go to locate us. Now excellence go to locate us. This is your girl Geneva. Kasha Lira. Thank you.